tandise walero kandabe obana ye atuse lero nakulwambaga yaffe yagala bona bakimanye olufuwo gwe walunze yagala bona bakakase olufuwo gwe watutte olayire tuliddamu kuwakabaka olufu gwe wafunyemu yekibanda engalo wagudemu zono omubanda olufu yamanya omukwana ebisinga wakamude mucungwa wafunye butunda hanemunu nategekedde jamaika mu bikola ku sizoni tukungule kalala mu bikola tuyuke tufune yabafirika abaddugavu awo tugenda olaba abamerika abaddugavu ddala tuyitire Colombia tutukire Jamaica tuyitire Colombia tutukire Jamaica olufa bali bamanyi nti nno nze ndi kibanda eboyindaba nina omukwano gwa namaddala aba bali bamanyi nti nno nze ndi muyaga sigaza linnya nokukuma omukwano gwa nsi y'obulungi bwo newebagenda nguza tikiti njingire nsi y'obulungi bwo nina omukwano gwo newebagenza kanjingire bulamu ndi mu nsi y'okole omutima guba gwagoloka kole omukuumi wesi yombere bodyguard wesi mufuga omukuumi w'omutima gw'ojosula producer w'obuyimba bw'obukuba tegekedde jamaika mu bikola ku sizoni tukungule kalala mu bikola tuyuke tufune yabafirika abaddugavu awo tugenda olaba abamerika abaddugavu ddala tuyitire Colombia tutukire Jamaica tuyitire Colombia tutukire Jamaica bimu y'omukwano gondeka mbere akita lubeerera kukwata ku musena nga tulakita mu life yange babishaininga nga sita negomba n'eddoboozi oisawundi nga kujjita njagala ompeereza engalo okunaanika empeta kuwanira emala kubanga felisita nze ndibeera mabeka ebisiri kulembera mu firimu ndi kibanda yako firimu sita nu nategekedde jamaika mu bikola ku sizoni tukungule kalala mu bikola tuyuke tufune yabafirika abaddugavu awo tugenda olaba abamerika abaddugavu.